gobollada dalkii waliba intiis badan leh ka daafuraya ololaha tallaalka cudurrada jadeecada oo furaanka iyo shuumbiyoodka oo ay cudurro dilaa islamarkaana dhibaato ka hay bulshada soomaaliyeed maadaama uusan dalka ciidanka yartay helitaanka adeegyada caafimaadka. Degmada Xuduriya waliba ayaa kuma nagatay iyo degmooyin kale ka daafuray ololaha tallaalka cudurrada jadeecada oo fareenka iyo shubanka si ulaado meela si ku nool dhandeersi waanan ku faa'iidaysan warina tallaalka soomaaliya ka deeqay hay-adaha UNICEF iyo WHO. Gudoomiyaha degmada Xudura madmaalan Ahmed oo gobro ku hay munaasabada la ka daafuray ololaha tallaalka ayaa dhawaay soona ku hadalay baahida reer Xudur iyo on qabeen in tallaalku sadira wali sidoo kale uusan ka baaqay dadka ka shaqeeya in iyo si saaxiib bulshada dhirsiyana gaar ahaan ulaadalanka talagalay tallaalku nga
talaanka dibkeena ay kii kooy intan dadan isku yana ani talaalkii oo soomaalina ku bilaawday ani barnaamijka oo daafurna jaasuurna dira ay soomaal dhammaan ku daafuri taraan magaalmada gobolka rewde ani oo barnaamijka oo daafurnu way ba falaan insha allah anini faa'iiday dadka ya falaan adduunyu way ba walaal ka shar hormaray ba wadannimada iyo dalnimada ka shar hormaray dada qaar shooy buu tanaal goob la soo biyay noo barne aqoo dad tanaal soo biyay tanaal ku mushaak deed yahay dad kale fadaan in jeey in geey yana ya kor la kulmo qare oo nimbaan yime barke tanaal ka atina zaidi jiraad iyo bali sare maana heegli walaas hore ba maana ya tanaal soo dan walaatina ka zaid way buu oo frank iyo shumbiyot yani usub armayo no yoko de enero kutra diro da tilo sin en tal gare lasi gael din kubani urago markin madama helisha gale tijara inshallah da hapur lehen koini shirkan wain in da hapur do ne da hapur do inshallah eda nan mazun di koisi komna hul freile anu matin shaga itan si komni eda mazun di.
Ujeedada daafurka talaalka iyo waliba hay'adaha caafimaadka iyo ka sheegayna sidii ulaada Soomaaliyeed lan ku badbaadin lahayd calista cudurrada oo fareenka shubanka iyo jadeecada oo ulaad badan amudeen.